Ungene kwezomculo evutha kwamagama kungani kudala ecula umfoka mangena. Sawumila kuhlelo Holes of Friday.
Ngithanda ukubonga ukuthi nibe nami namhlanje. Igama lami nguKhawu Mangena, kodwa iningi lengazi ngokuthi The Ndebele Prince.
Oh chakanaka, achirungwechi chakanaka. Oh flavor chakalaka. Chandi pini kureti chandi daka. Andina daka. Makanaka, didi, daona pakanaka, didi, didi, pakanaka, shua ini daona pakanaka.
UCalvin Lesipho sokucula njalo ukucula imdume etsheneyo ngoba usadinga ukuthi abalaleli bafuna ahlale kuphi umculo.
Emculweni wami ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ngilokuchaya imaskandi, ngilokuchaya i-afro, ngilokuchaya ngathi nje namhlanje bayithi i-hip hop. Ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ingoma zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Esakhula uCalvin Mangena wayelalela abanye abaculi abamenza wathanda laye ukucula.
Umculo wami uyinspire ngabantu abaningi kakhulu. Ngikhule ngilalela The Likes of Bhekumuzi Luthu, Shino Mtekala, Java, The Likes of Black Diamond. Yiba ama voices engikhule ngalalela kakhulu. Yiba bayenze babuilda like uthando olukhulu kimi ukuthi ngiqale ukubhala imculo. From there hayi la ngaqala nje ukubhala yami imusic.
Uhlelo senqondweni yami, uhlelo gijima ngiyakutshela lapho khona ngithembu kathele kathele.
Asivale Mangena, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi.
I-music yami itholakala kuma-platforms wonke, ku-YouTube, ku-Spotify, ku-iTunes, Apple Music. Itholakala nje everywhere. Bengasecha nje ukuthi Khawu Mangena, yonke into nje yaphopa up. Yonke imculo iyabonakala from there.
Sawubona my darling.
Lijaha lisakhula elithandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. UCalvin Mangena uhlelo Woza Woza Friday bela sonto endlekini lonke igama lamwenza Jesus Bar.
Okay. Uyakhumbula tali bethi ngeke silungi. Wabehleka besona besibukela manje. Uyakhumbula tali bethi ngeke sayadawa. Wabe nomona wacho. Lo que sofa mala. Sondela, mamela, kutshela makama wonga senhlizweni ya. We mina ngiyaswela, 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 ngiyaswela ngawe.
Okay.
Okay.
Sugoma va boneta, sugoma.